Gawa ufefyo ni sinebo The Black Albino
Shadre Walintulele ine lintu nalikawaya Walimwene mo future molinde Walitifyo yundesend Walintulele ine lintu nalikawaya Walimwene mo future molinde Walitifyo yundesend Chute mwiko nche kalila Iwe
Walisumine fifine na Kumutima ni wa wanko monweni Edo nari mubuchushi ni wa wampalamine Ala ulimwana kashi Uwa kwalifayo kubo mukashi Gankuta selole safale Ulimbuto wafwaika babiale Ala mwandi mayo banono Avengi sana vahoyo Walishipikisha club my lady My suku suku
Walintulele ine lintu nalikawaya Walimwene mo future molinde Walitifyo yundesend Walintulele ine lintu nalikawaya Walimwene mo future molinde Walitifyo yundesend Chute mwiko nche kalila Iwe Walisumine fifine nawa Walisumine fifine nawa Chute mwiko nche kalila Iwe
Walinsamfya nali mundoti Eko walero nali mufikoti Ila time munani wali soti na dress code Sale moneka straight Vale mbono wachipa Pati webo wali mfunya mwitipa Vale mbona mwekuluku Pati lafu yobe yali ikuluku Apa nomba nkwiti avana subiro Yali lira ndishafyo mutoriro Sakalole senuma awe bobiro Mapeta afu kukushankari omuriro Ala mwandi mayo banono Avengi sana vahoyo Walishipikisha club my lady My suku suku
Walintulele ine lintu nalikawaya Walimwene mo future molinde Walitifyo yundesend Walintulele ine lintu nalikawaya Walimwene mo future molinde Walitifyo yundesend Chute mwiko nche kalila Iwe Walisumine fifine nawa Walisumine fifine nawa Chute mwiko nche kalila Iwe Walisumine fifine nawa Walisumine fifine nawa Baby
That's how we do it Keep it up, it's in the building The Black Albino Chadwick
Tell me God play music
Jokes the boys Yeah Mr. Cholo and Seloka CB Snare on the one's tools Yeah